kuimba live gospel Tanzania, hata tuwaguzi kuimba live gospel Tanzania waache. Amen. Na 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 leo na jana, hizo ngoma ukisikia venye zinaimbwa live, hiyo ni madness. Alafu ukiangalia ile
amenijibu zaidi ya vile nilivyomomba, nimemomba kazi amenipana ndoa, nimemomba watoto amenipana gari. Huyu Yesu anazidi kunyeshea mvua ya baraka. Apambolige, apambolige, apambolige Yesu yo yo yo. Eh, ananiongezea baraka.
Ananiongezea baraka.
Rudaga, 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 ja, ja, ja.